westsidemusicblog.net.
Sana ama window, kaya kenya ka window e kalengele fiwi kaisuka. Mweba mpata na mwita na lelo.
Keke ikulu ise ni tuakane.
Kushika kwena, nefya mufaya.
Kukazenga na mawe, yeti mushika. Mwetule sabale, lwachi no mwelo e.
Mwele sana ukana ye Mwalinda ngiso kutemwa Pakunti sula menso ine Pelele njibana venu Antu mwali sula menso Mwalinda nga walwandi bandi Chati temwa kwa sumbire chako Mutibande la maile muwelele
Muwelele
Lupato Umutimo yuma sulo kutemwa Echo
nieto tela Mwa mpata wane Mwalishi ndiko mwisule chivita mapala Inezo shaishive
What God has given you No one shall take A blessing for you No one can get
Alivika po simenti Alikama
Alivika po simenti
Alivika po simenti
Pantu mwani sula mezo Mwani nanga walu andi bandi Jeti temo kuwa sungile chaku Muti mandela mwaila muwelele Kukote mfimi la nakana Muwelele
Muwelele Muwelele
Aloka pona Uichevye ukaipurura Pena panshi ukapona
I'm going to go to the TV.
I'm going to go to the TV. I'm going to go to the TV. I'm going to go to the TV. I'm going to go to the TV. I'm going to go to the TV. I'm going to go to the TV. I'm going to go to the TV. I'm going to go to the TV. I'
acha tu reposa kwa mana na ukula iwe. Ai, au reposa kwa mana. Efi ucha yobi. Efi ne papa panopanga ndaba med. Efi ya kutumpika. Med nde mutantia. Dara nde mutantia nde kuba fie chishinga. Chireseka nukse. Maezi ya kula ya kubature ikala munga ndayandi. Ifumana apakabia mkusuke mbali yoko. Teti mkwanish. Ifi. Au nakusha sana. Nakusunga. Digiri. Ifi paper filekala 10 years. Filekala 15 years nga tabu mkwe itamani. Ndeko wa fechinga. Kasuke nyimbare, mume na mchipuna. Puna pia nchitila hapa nimefa wika nureka katila. Maezi yanga. Hii, ama na papata. Awe tezi. Kumuto uwe ile mkufuwa nchituwefi. Aini. Awe, tabande wala chukakotela panova ama. Ufilo wa sarapu kanga nina upuwa shani.
Yeah.